Tini na loko na onikashia Anguna wana kufia murashia Achaji wana kufo uko rashia Frontline sharp boys jiji tumebakia Hasla katha weni haga umekalia Niko kondege na sibongi juu ya tasia Flights chini ya majini na mubize ni ya mafia La familia yoni bloodline tattoo Kwa ngozi ya mbogi nzima ineva cut ties na crew Renti na tumaduna front drive babu Kuja ni kulifi tufanye gang signs na mgu Choki ya manguelo yondo swali ni naulizwa Na slide kwa nyasi kama striker mingiza Sharp boy, yapa kila move waka mingiza Iza kwa mamwere walidhani memalizwa
sharp boy shenanigans Kujo makini shwe na wajanja Izi zitu zitu tunakana shimtita Ukiza na china pepa ni matanga
Sharp boy
shenanigans Kujo makini shwe na wajanja Izi zetu zetu tunakana shimtita ukiza na china
Hello, aha, yo, tuko biz 24 hours Ishagla, haitaki maniga hukuwa nervous Na misi ya mini mse yoyote ya kukuwa gava Wanadai kutu shutdown wakisha whole power Niko na Morio for defense, Van Dyke Nito kia magizwa, kido dhani na fight crime Ijiji watu wana faith ni kiki chalansai Yofa alapeleka China this time atu Shanghai Sinu wa janja, panyu vipizi gasiels nafanya Wafike bay, kwanza bay ya last day mepanda Mpona day ni maintain na machine Melala, maziwa yangu siya kukuspoili Si maziwa mala Active, na namanisha kila siku What's up boy, jiji ni kwe mshap kama kisu Wanume mzima, unalilia polisi Usukue P3, mori unaita GP2 On course till I make that million Utasema ni God, but sharp boys watadigi though Uku tukomboka, tuna post videos X4 kiwa X video
sharp boy shenanigans
Kujuma kinishwe na wajanja
Izi zetu zetu tunakana shimpita
Ukizana chena pepa ni matanga
Sharp boy
shenanigans Kujuma kinishwe na wajanja Izi zetu zetu tunakana shimpita Ukizana chena
Sharp boys tumibaki ya Weni haka umekali
Sinu wajanja fanyu vipizi gasiez nafanya Wafike bay kwanza bay ya na steam ipanda